studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal parinoke e go lewru mars jena yamde soki do studio tamani miden tawa e limeje de la presse do bomoko do yottino no do kabaruji di marway galo kanko ganni kanto won to bogi jam kirabon compétitif de projet kesso bangi kassen kando hun tiande le ful mayara ne go hore banque mondiale holi tiwde wattan jungo en jiba yaltina ko yata milliardu sappo e nay CFA ben ngobbe ni do le ful mayara ne go be domti o do projet ko yawi henjotobe honjotobe wobbe ka ko li tiwdu lato sababu nyaloma handen o fawno tiida laaji tongi do mayo go do hebene jokala kono dete tesi to hulita wiyede yimbeele jagotobe gombe ton ben joppi yobudo ton usuruuji kasset dum wadi nyaloma hande so suudu meere wondu ton do hebi ton tiidalaji be gadi noddango fewde e la mo kanye balle balloji leedi ndi tinno notobe sekirabe wonno sembe kabaruji dum jogi nyondo betande bi bismillah modon e hedaade ko yata milliarduji sappo enay CFA dum anni wattede e lefol mayo rane o go fa ngodo mayo gayte non be kolitiri wiide fa pabo yimbe le gombe le o do nokku no kan be dirde kebe muden fa kebe famtade ngare kede Hamadou Niali Boudi
o do projet o mo golla e lelamu masina e region segu jafarabe e region mopti fa o faabo hunde fuko lati hono gollobe bangal golle njaarendi no watta fa kebe mu en beydo nenno delta interieur niger yo anniyaaji mum en fa hunde fuko lati bangal ya warta e yam hunde fuko faboto jamare de nenno kejaado banque mondial holli e dow hono jonde wadnde dum woni jonde COP 21 wande lewru novembre hitande ujunaay didi e sappo e joyi to parito nenno e lay anniyaaji mabbe faabaade hunde fuko laati bangal kebal yirwere ittude de hunde fuko laati tiidalla beydude du kebe bibbe adama en renude de hunde fuko yaltata e maaje kanyum e ndiya mele meden
wotto jono jamare de ka holli tiwde an domti o do projet ko yaawi dunki ande ko nayiri bangal hawaluji kollitiwdo o do projet waran faabaade gol do lefol mayo rane o won gol leleji meden di dum faabodo kabaru honno mayo go diddi nyaloma hande ko nandi e mudu sabide sa dewi himbe ne hewbe andi joppo golleji mudu en jata an gandi nokkule godde kasen kede mo kanko no dirtede Yakuba Tangara kanko laami fedde ONG de nodditta garato wonde leleji meden di o wi di do golleji an kanni faabede ko yaawi kede mo ko mo sifido hen do facce tang Ousmane Niali Boudi
ya la pollution aggravante
yongo ana wondi e bonnede sanne golleji ngatteedi don ana bonna ndiyam maggo dum wada fa kulleji gondi le maggo bata nena dum bonana tan watta en fu ene andi ko buri hewde himbe mali fu ndiyam mayo go nawtoroto nenno sini en dara nakingo kaybe ndiyam maggo kulleji kewdi bonnan fay goto dulla himbe hewbe ana gollira ndiyam maggo ana nawtorongo fa jarna sardingeji mube nenno ana hani dabareji bame mbawdi wadde fa ngorene akilla dum tan way wadede fa tida lamu hebene jogala bangal hawalu dabareji bamete hedde renu dengo golleji goddi ngatte hono faminde himbe no kani wadde mbaylita taguji mube anda ndiyam mayo go ana nafa dum en sanne neno kana bonnude ndiyam maggo kana accude ko bonnata e mayo go fu nata leemu o kabaru han daranede himbe fu kani wattude koyde mube fa kulle gonde le ndiyam de dene
sekrab so ngabbi do bemala me andengal o do balni tertol mi joju modo no noddi min do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapade jiddi joy chapade jitte nay sappo go chapade jiddi joy chapade jitte nay sappo didi kanko horeji ministre en bo Soumaila Boubé Maiga o mo domta dum woni jango solan do jabi le ngalure kidalde non do kolitiri wido o yada e ministre ngabe hobe du idum e hejo golleji mabbe kaldo le kawrangal no han tebrer so mo iwri kidalde holita wido o waran o yilo e rezo ngaji lesa halidi kanye ele wudu leidi malindi kawrital kumini ngal kabaru ndiana guido hane futu le noga e leuru mars untima ile noga e jana leuru mars le leidi met indi watu jone bengonde lanina de odo botufabi di uto yalono kabaru ndiana gu hane hebirede le noko o kanko inspector general Ibrahim Jallo kanko holi tivi do watu jono dido gulleji kwa nafata kede emo kumo sifi do hendo fachitango Ousmane Niali Boudi
notre reunion de deux jours
ngal kawrital balde didi fanda mudu de fami ndara windande min dokande min kulitande himbe warbe hawrde ngal kawrital arandere min daran e le windande de dabareji bamadi kabaru denagu faabotobe kulitimi ko woni hakkilaji mu'en e le windande de ida bel mudum min aman dabareji kandi bamade les kaldangal idabareji kollitanam les kaldal e kawrangal ministère communine dena gunde jati ana woni e gollude golle mudum kanyu jati heja mudum go e gal kawrital hawrbe do handem be mon fu kollitan ko woni hakillo mudum sesli tatobo yo hollitinde police en be ko kani gollude les kaldangal gube tati cinin e kaldangal fu kawri do mon fu kollitan ko woni hakillo mudum ko hani daranede police territorial yo police kan do daranade dena go himbe wada fabbe be leedi ndi kebande nagu min pabo tobe le golleji mabbe
pour faire face à ces missions
fedde no dri mouvement tarata wulebe ngadi kenyan kawrtal mabbe jide yimbe ren jottinobe kabaru ju ngobbe do pomo ko dobe kollitido e nyalo mande honno leedi ndi worgi be bi basi je gondude imadle nokko akon jaleni dido idum welbi be nyalo ma hande no sanne le ko warata ko be bi be ngaram be ngada batuji mawdi fabe jewto yalla hono be kani yidirde e gede gonde le nokko de fur kede mo kokko no dirte mamadou sidibe o kanko jottino kabaru ju ndedo fedde no dri tarata wule ko mo sifido en do fotitango ousmane nyali bouli
c'est une initiative du mouvement tarata
woni hakilo fedde tarata wule nde yon dartude yalla ti allaji ngon ele mali hande di ana kebene jogala basi ji gondi hakude jaleni di yalla ede timma men jodde ke hande e yotinobe kabaruji fanda mudum fami martina kumpa himbe leedi ndi kabaruji ngodude fedde tarata wule nde ko anni wadde le balde garoje yo joddade e horebe jaleni ngon ele leedi men di baddude mabbe do bamako do yalla ti allaji ngodudi ana kebene dabare kulitinde wiide fedde tarata wulende ana tiagal dinankobe kanye sayibe fa en fundenten gollide himbe fu hono balle societe civile yalla eden kebana tidalaji godude hande en ifu togola meden mila sini himbe fu kawriti dukindiri juude edum way wadde fa tidalaji gondi hande di dabare hebe dowmu meden gadda noddang fuudude himbe fu jaleni di fu yalla tidal gondo mali o dabare mu ana
hebe
yimbe le ngombe to tesito holi tamere be njoppi yobude osuruji didun lati sababu nyalo mo hande so suudu meere wondo to ndan jogi tidalaji mawdi yobu ronkidu yobude yimbe le gollobe tombe wattu jono be ngadi noddango fewde e lamo kanye gede balloje le leedi meden di tinno paabo hono dido golleji gorri fa kebben famtaade ngare kede ahmadou nyali buli kanye ousmane nyali buli ko pionier do hen
le lamo an songo commune rural tesit ana jogi tidalaji kebal ko sabin bini dum sabe rafinde nagu gondo le onoku o kabaru wadi fa gollede kewde darna golle sabi gollobe mudum jobataake e wi lamu kobe commune o ko wadi di titallaji sabi himbe be woni jobata lampu o titalla wana hande fuddi e wi mabbe kede ko Abdel Kader Traoré wi kanko woni secrétaire général mairie Tessit
nous avons connu ce problème de mobilisation
min kebi titalla no min kani jogoraade commune o sabu jama o yo egga hodabe nangudo o fu jama fa yoba taje mu en ma lampu wana ko ya jama o wala faamu sanne andude yobude lampu ma taje yo beydude jiriwere commune mudum hejaabe lamu o du ngala ele gelle de anden fa handen lorido mballigu projet ma don wawa wiede kina yoba lam
e wi Abdel Kader Traoré sini be jumme ke be darake be kebana o tit Allah dabere
ko kemi tajeral tuudi l'école yogaji ana janga ele gelle amen de minen du min tinnoto min dartano min gatta fu yalla sukabe amen be ana keba ko kani hebde yalla yirwere gelle amen de ana keba tabitinde
so possible
la min ko be communauté site o ana mila dun ya yeso sini wuti ngaroji di ngadama ka tafon e be darte e lamu o kanyi fabirtobe jawdi pabobe
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni fabotobe studio tamani
se grab delo un le rezo ngaji meden di e putira do an so ngodo ko yata yimbe le chapantoto humni be kabaru bulli mawdi jogite de ngodi to di kanyanga ton kawrital mudo le ngaldo kawtal be jotiki wattu jono yelono golleji mabbe di ngodi faabe kayba bullele ngonde ton de du lanni be o do golle yo fedde woni sinde do tata help gardan faado kitado be kollitide kawrtal waddi ton keeji kenya nodo kollitiri wiide galdo kawrtal waddi ton hakkuri yimbe le kaalobe rajoji goddi ton di faabe jewto yalla hono ben dukkani wattirde koydo mudo no roobe le gombe ton be kan hebbe cellal woni faana mudo faabe jewto yalla hono be kan buufide maye maye sukabe laamu kito o fu e mangal mudum lanni bo do gol yo suudu humnilu kabar himme e yurmede wondo ton dukkani suudu dogotoro rebe ben garanti minirem fa nokku no dirte do kolongo hollita wede fedde biro roobe fedde oyne zende noddita assa fende wiyama altiner de non de be kolliti to hono golleji mabbe di ngorri le majjube mbibe jaltina ko yaati milioji didi be pa biro roobe le gobbe nokku no dirte de siguno ge hollita wede be do roobe fa pa biro de kabar no kan be dirto kebe mube en do kaddeten beete hande kabaruji mede di min joti on sanne hedaade hejo jame ka faande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere mede de ana wodi wassalam
Sido Tamani